Layo yo parlamenti ya Uganda eyimirize enteekateeka y'okusunsula abo bonna abeegwanyiza okuvuganya ku bifo eby'okujjuza okukiika mu palamenti ya East Africa eya East African Legislative Assembly ERA okumala ebbanga eritali ggere. Ssabbiiti ewedde ekibiina ki NRM kyamaliriza okusunsula abo bonna abeegwanyiza okujjuza ebifo ebibiri ebyalimu ababaka mu palamenti ya ERA wabula nga kati balondebwa mu palamenti ya Uganda ng'era kati ababadde balindi kwe kusunsulwa parlamenti ukubadde kulino kubayo sabbiiti ejja. Wabula olwaleero parlamenti okuyita mu bbaluwa etereddwako omukono kalani wa parlamenti Adolf Mwesigye ategeezezza ng'enteekateeka ebadde ey'okusunsula abagala okukiika mu bifo bino mu palamenti ya ERA ebaddeyo sabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi asatu kona asatu mu lumu omwezi guno bweyimiriziddwa okumala ebbanga eritali ggere olw'ensonga ezitannaweebwa. Kati ku nsonga eno Radio Simba yogeddeko n'omu kubavuganya ku ntebe y'obubaka mu palamenti ya ERA Juma Weitonzi bwatyo n'agamba nti ekino ekikoleddwa kituufu kubanga bonga abeesimbyewo kyakubawa obudde okwongera okweteekateeka ko n'okusooka okujjuza ebifo ebibiri ebibadde mu bannakibiina kya NRM abalondebwa mu palamenti ya kuno.
Kibadde kituufu nnyo nti ffe ng'abeenealya mutumalirize primaries zaffe tuonde ku bafa bearers aba babiri adda mu kisa honaibwa Namala n'ekya honaibwa Kakooza then agamanya gaweerezebwe ewa clark bena bawagyeyo nomination forms abasobola okubeera nga bakola ki nabo bakompitinga ne bannaffe abalala abana ababeegwanyiza. So I think kibadde kituufu nnyo katusooke tumalirize ffe nga NRM then n'abalala babayite okubeera nga beegwanyiza.
Mu ngeri y'emu Juma Weitonzi agumizza abawagizi be nti olwokaano waakulubeeramu okutuusa palamenti weenerangirira ekiddako era ng'alina essuubi nti we katalijirya agenda kuwangula abeera omukiise wa Uganda mu palamenti ya East Africa olw'obumalirivu bw'alina.
Obubaka obulala bwe njala okuwa abawagizi bange yabagamba esula ku kizigo kweri mbeebaliza ddala okubeera nga bandaza obuwagizi obw'amaanyi ennyo. Era ndowooza tubadde tuliidinga okuva we twatandikira ne kati we tutuuse. Nsaba babeere bagumu babeere b'amaanyi nti tetugenda kuddiriza era mpaka mu caucus era ne mu caucus mmanyi nti furaga bagenda gikwasa nze kwanze nsaanidde ate kigambo nno nsaanidde na busaanizi wabula mpita nawo nnyo with experience and understanding the politics of the region n'okubisoma mbisomye nnyo. So nze furaga ejja kuba yange wetuvaawo then tujja mu parliament.
Abantu asatu musanvu be basunsulwa akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda okuvuganya ku bifo ebibiri ebya palamenti ya East Africa ebigenda okujjuzibwa nga muno mwabaddemu ababaka Dennis Namara wamu ne James Kakooza nga bano balondebwa ku bifo by'obubaka bya palamenti ya Uganda. Kati mu mbeera eno abakulembeze mu ddiini bagamba nti omuwendo guno gulaga nti bannayuganda bongedde okutegeera ebyobukulembeze wabula nti ate beetaaga n'okulambikibwa. Nabi Bright Muyingo ngono musumba w'ekkanisa ya God is Healing Tower International Nabweru agamba nti nabo nga bannaddiini kibakakatako okulambika abakulembeze.